ama uniweke niishi peke yangu. Kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia, dunia ni dhamishi, ama uniweke niishi peke yangu. Kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia, ni mtazame nani, ni mwamini nani, nani wananigeukia, vigeugeu 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 wananigeukia. Na muamini daktari sana amponye rafiki yangu, anamweka kwenye life support machine, kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito anamwamini mkunga, mzalishie mtoto baada ya miezi tisa, mkunga anamgeukia, mtoto anamgeuzia. Nikihaso juu chini ili nipuke boda, wananigeukia. 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 Nimtazame nani, ni mwamini nani, nani wananigeukia, vigeugeu 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 wananigeukia. Mwanasiasa aliniomba kura, akiniahidi yote atatimiza, baada miaka tano anarudi na kitambi bila kutimiza. Ninampasa kajirani yangu, nilimwamini kufa na kupona. Nikitoka kwangu naenda ingia kusani na bibi yangu. Nikihaso juu chini ili nivuke boda, wananigeukia. 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 Nimtazame nani, ni mwamini nani, nani wananigeukia, vigeugeu 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 wananigeukia. Nimtazame nani, ni mwamini nani, nani wananigeukia, vigeugeu 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 wananigeukia. Dunia ni dhamishi, ama uniweke niishi peke yangu. Kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia ni dhamishi, ama uniweke niishi peke yangu. Kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Bibi yangu kigeugeu, pasta wangu kigeugeu, mkunga kigeugeu, wanasiasa vigeugeu.